Izira hey, kuna do nakwambia kajo mani itakupatia freedom.
Sasa kulikuwa na the rich fool nakumbuka manyeli.
You guys of tumesema ni ukweli kabisa because mimi nilikuwa naonua wow, Bridget's primary school. Alafu nikikuja kwa Keja mother alikuwa amebaika kaposta kingine kama ndiko the roots of education are bitter. So nikisoma ndio maana na but the fruits
are sweet.
You guys naka check ina yenyewe nafaa kupigwa.
Ekonene. Episode 330, tukisema like, subscribe. Hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio?
Yeah.
Afu, kabla tuanze, of course, lazima tuku remind kuwa, this is the time ya kuingia po Linebet, sindio? Ingia linebet.com, tumia promo code Ekonene, kama ujai tumia before, alafu utapata 100% bonus, na apart from that, ile kitu yote umeshinda, ndio unapata. Unajua like uki setika so na odds ni 2.2 unapata 220 yako haupati ati jo ushuru imeenda hapa z unapata ile pesa unafaa ku get na hiyo ni kwa linebet.com na promo code ni ekonene. Na pia hizi raya naziuliza jo Sunday umekelea timu gani, kila mtu akasema amekelea Spain
You can go to Spain. I'm with Spain.
Sasa inabidi you guy to get Spain. Inabidi. Unajua hiyo tunaitambua sababu ile time World Cup ili hostiwa hapa. Hao ndio walibeba.
Okay. Alafu unajua ni ile zile za to score anytime you guy. Nafaa kuingia hapo line bet alafu ni seti to score anytime Lamine Yamal. Umtoi, unajua kuna picha umtoi akiwa na nanicho, akiwa na Messi. Messi aliendaga kumuona kakiwa kato hiyo kako kwa bathtub jo. Yeah. Messi akaguza hiyo maji jo.
Yeah, he messed around.
Yeah. You got jo. You got jo kitu nafanya nafikiria. Kwa nini Maradona hakuja kuniona akaingiza mikono kwa? That's all it takes. Size.
You got don't know.
I mean, mira yenye angekuja kuniguza ni ile era ya gore. Niko itwa Peter Dao yule.
Yeah, alikuwa amepasua wavu. You gonna kwa hizo siku tuko tunaamini. Atirae amepasua wavu. Sio? Ilikuwa hiyo.
Ilikuwa hivyo you guy. Kuna sio alikuwa anasema ati ameruka. Amepita Israel zingine. Zoro jaribu kutunasikia kwa radio.
Yeah.
Ruka juu paa juu ya wachezaji wote.
Amepita na.
Piga kichwa eh. You guys na.
Lakini unajua ilikuwa nini? Ilikuwa ni Africa Cup something. Yeah. Kuna cup Gori lishindaga. Yeah.
Ilikuwa ni Champions League ya Africa.
Ya Africa.
Walipiga
1987. You guy kulikuwa na hiyo picha jo. Unajua tukua gana kwa sitting room. Yeah. Peter Dao ameruka. Amechapa handi jo.
Ilikuwa gaili la iko nini. You guy ilikuwa gene Zamalek.
Yeah.
Gori lichapa
Zamalek. I want it green jo. You guy. I don't want him with a green. Ila ena fikiri mewa green tu jo ya line. But kumbe pia nija kukumbusha jo ya gorwaya. Yeah.
You guy unanayo picha yenye unasema. Ilikuwa kila mahali.
Yeah,
ilikuwa kila mahali, si nyipe kenyo. Mpaka kwa hoteli za Gidare.
Imebandikwa
yo you guy. Ilikuwa mpaka kwa calendar.
Yeah. Ilikuwa mpaka kwa calendar. Na kwa zile siku za calendar, kulikuwa na calendar kwa nakambia hapo. Unakafunua hivi alafu unakafinya.
Unakafinya na.
Unaweka kwa wall hicho. Kwa hiyo kitu imenikumbusha, kuna time nimego on a rant, majuzi, hamkua, but niligo on a rant juu ya Murkomen. Na nilikuwa nasema, siku hizi, nini jewelry inaitwa nini jo watch because watch kitambo ilikuwa na kazi. You guy ukitaka kujua kitambo vitu zilikuwa serious. Shukuru kulikuwa mpaka na calendar jo. Ulikuwa niweka hapo alafu ujui date. Uko leo ni Thursday ama ni Wednesday. Uko like okay
alafu that's ni ngapi?
Mnasahau kuka flip. Nakumbuka hiyo.
Nakumbuka you guy. Kuna raya yangu ilikuwa inatengeneza gasana. Siku hizi ana job. Ni printer tao. January you guy alikuwa anakafunga hiyo. Niko na baratu hapo inatengeneza kalenda hii kampuni. You guys ana zprint tu. Yeah. Sikizi anaga wera. Makampuni zimpati.
Juu hata kwa maofisi. Kwa ofisi ungekataa kupewa kalenda juu.
Kampuni kila kampuni kwa inatoa zaidi.
Kwanza hizi raya za insurance. Yaani umetoa kalenda na mjatupe.
Yeah,
calendar
yeah.
Politics ilikuwa ina play part. Who is with you for the rest of the year?
Yeah. Those were those days, man. Those were those days. But time flies. Cause ni interesting sana. Like mtoto wangu, I don't even know cash. Anajua ta calendar inakaje. Okay, sana jua calendar ya phone.
Yeah.
but a real calendar na need kukaa china yeye nimeuliza unajua calendar ni nini unajua kule 1987 baba kwa alikuwa
kibonga about 97 na inakaa mbota ilikuwa respected eh
yeah, mbota ilikuwa
yote si 97 masai ilikuwa ni yangili
right
yeah masai ilikuwa ni
eh eh 6 o'clock
nakumbuka mother alikuwa anakaa nayo mother alikuwa anakaa na calendar December tukaa tarehe 24 kama kunjwa kama kelewa hapo tutakaanika
moto hii tena kukumbuka mimi kitu nilikuwa na nibamba ni vile kitu nimesema rapture naonga vile kulikuwa na kale kashimo alafu ni kama bati so ki flip lazima
kata kaingie
alafu urudisha uko like yeah je serikali ya moyo jo but yeah vile tumesema jo hapo kijana anaitwa Lamine Yamal ira yani ndogo kabisa iko 16 years and something eh
yeah,
ira ya majuzi
by the time anacheza final atakuwa 17
yeah oh ana nini birthday itakuwa imefika
yeah
oh okay acha tucheki vile
July baby.
Yeah, wacha tukivile itaenda, vile tumekuambia the best odds of course utapata kwa linebet.com. Eko nene. Alafu, the same thing, nilikuwa on this like individual rants zangu. So one of the things that I also ranted about, ilikuwa ni story na nani? Ilikuwa ni story na ubudana itua nani? Farah Maalim. So Farah Maalim of course alidu ile story yake kisema that angekuwa kwa gava angededisha wasi 5,000 daily sindio? Ufala asha tokea kasema tiyo ni AI hizi mafala zinachukua gaya AI na wakaji si tunagaga chini mpaka saizi niko na lumbar hypodolosis ni juu ya hiyo ya kuna AI ya kuedit lazima ukai chini ufanye kazi peke yako so but in the process nike enjoy Gashagwa nikasema Gashagwa ni clown yuki after niseme joga Gashagwa ni clown joni ilishtuka jo kuna raya inaitua Peter Thuo Peter Thuo ili niuliza uko na shida gani na watu wa mlima uko na shida gani na watu
yuki alafu na magani na sisi
yuki alafu wacha hiyo jo kuna raya inaitua Boniface Washira Boniface Washira jo pia shani ambia yu story like why do you have so much bile against Gashagwa and people of the mountain. So suno jua, I have two people of the mountain, you guy. Kuma niko na bile na sijuwa. Zii, nyo inataka muniambia juu.
You guy mean people of the city.
Nakuwaka passive aggressive.
Wazazi ndio wa the mountain, you guy.
Yeah.
Nimetembea huko mara tatu ine. Nikiwa mdogo nikaona huko life, you guy.
Kuzi yangu yako ndio iko.
Kuzi yangu aliniamshaga four, you guy. Nasikia churr, churr, churr. Kumbe raya inakamua ng'ombe.
But
me, I've been on record.
Yeah.
I've been on record kusema this whole thing has nothing to do with Gashagwa.
Yes.
And before finance bill, Gashagwa alikuwa anataka tu a share of the nini instruments of power.
Yeah.
Alikuwa anataka ndege yake, sijui nini. It was never about watu wa mlima, it was about he himself. Because they are calling me a villager. Wani ya pia sijasoma.
Wanatukana.
Yeah, so hizo ni zile vitu. It was never about sio watu wa mlima waliambiwa they are villagers. Sio watu wa mlima waliambiwa hajasoma. Una check?
Yes, yes.
Akichukua kale ka sanduku. Akienda nini? Kale ka empty box.
Na kale alipana
nako ndio. Kenayo nini? Si alikuwa anasema like he's an honest man. Like he didn't need all magari yote. So it was all about him. So yes. when it came to nini, when it came to finance bill, of course it was a non-issue. Na the ile kitu inamkasirisha ni hii maandamano hata jamjengea sivi. Unacheki because it was never about him.
Yes. Alijaribu kuingia lakini
yes, actually even by the time he was nini alichaguliwa kama running mate wa nini running mate wa Ruto. Every Kikuyu was like because he felt like he wouldn't deliver.
Yes.
So that was the room. Yeah, that was the atmosphere. Na siati natangani. Because I'll be attacking. Nini, Azimio wakiappoint. Wakiappoint Mother Karua. So he would say, Imeenda. Because, yeah, that was the nini. That was the atmosphere.
Okay. But
na siki tutu na feature.
Zee, swali ni, kwa nini mse, aneza watch video, nikibonga juu ya Gashagwa na feel ni kana attack the mountain. Unajua hii ndio mentality nilikuwa nasema kwa sababu Kenya after protest 2-3 walisema tribalism imeisha. Tribalism imejaisha juu kama raya inaweza chukua mi kusema Rigiji ni clown. Ila hayo ni clown. Sio ndio tisata vile niko na mimi example nilipatiana ni kina Terence. Kina Terence wa kitu videos au mse waga ameva oversized coats, oversized nini. Nakungana nani anaitwa nani yule mse mwingine KK mwenyewe akidu video zake. Paka si ati alikataa kumit KK juu watu walimwambia.
Shaming the.
Yeah, and I'm disrespecting. Cause ni clown. Wewe utakuwaje vice president wa country na ubonge juu watu wa mlima? Usha notice hata nani Ruto. Usha notice abongage juu ya Rift Valley. Like yuko busy giving them jobs. Lakini aongei.
Anacheza chini.
Anawapatia bata anacheza chini.
Kashagu anajani vile. Yeye unajua akona raya ziko na power kwa mlima. Na raya moja wage nampatia sleepless nights ni Uhuru you guy. Akisikia hata unye amebonga hata amekohoa. Statement kutoka immediately.
Yeah.
So I think the man wage ana focus na mlima hiyo design. Juu compare huko iko very high. Kuna raya kaki na Moses Kuria wage wanamwattack daily.
Yeah, yeah, ni cheki majuzi jome muita the president of the Republic of Madhira. The Federal Republic of Madhira.
Ni Madhira.
Hizo raya za mlima.
Ni Madhira.
Raya za mlima zenyewe ndio mkosea heshima. Hata wewe jamkosea heshima. Raya za mlima ndio zinamkosea nini? Heshima. So politics ya huko Mount Kenya vile muiona. Gai kuna kompe ingine josi ya kawaida. Kuna kina Dede Nyoro au pia viongozi wa mlima.
You guy lakini history ya Dede Nyoro. Na hii lazima tusome. Wacha tubonge. Jo, hii ni a legend. You guy hii ni a legend ni Jo, you guy. Mimi sikuwa najua anaitwa Samson Jo.
Yeah.
Mimi sikuwa najua anaitwa Samson. Ulikuwa unajua anaitwa Samson?
Izi.
Eh Jo, sulicha kila kitu nilishare on.
Niliona.
Na vile tunasema Jo, hizi zote ni allegedly na sisi tunaifanya too strictly for humor. So Dede Nyoro, don't forget, Iko Nini is our business and we are Iko Nini. Okay.
Podcasting is our business.
Yeah, Jo. So you get Jo waso sha share kitu fulani ya Dede. I think
nili. Yeah, yeah, wasili ya
hosi. Nili, yeah, nili end up. Sini, siku atag kwa ni kuyo story Jo.
Yeah, yeah, ulitu.
Tag, you
guys. Yeah, kwa ni sioni Jo kwa media.
Niliona
ya. Media zangu Jo. Kwa sioni.
Kwa my retweets.
Yeah.
Samson Dede.
Wacha ni itafute Jo. Kuza, yo kitu nilifaindi ikiwa fani sana. But, hey you guys, yo raya za Kenya ziko na za ovyo yani. Yani raya zime jamu na serikali mpaka zinatafuta like your private records. Kuza nini? Yeah, iliko yeah, imeandikwa nini?
You guys ni Aga Khan Health Services Kenya. Munambo tare. 19th December 2021.
Yeah. Yes.
Na pale Yvonne referred by itself.
Yeah.
Patient's name, Mr. Samson. Dede Nyoro.
Yeah.
Gender, male.
Alafu
pale Yvonne heading, sex examination. Yeah. Semen examination.
Yeah.
Okay. Investigations, patient's value. Na reference range. So of course, wameandika the quantity, consistency, reaction, and then microscopic examination, sperm count, motility active. Yeah, whatever. So pale conclusion. Of course kuna zenye zilikuwa ni 5250.
Piga sentence ya mwisho ndio tunaongoja.
Yeah, ya
mwisho.
Yeah.
Note. Patient suffers from azoospermia.
Yeah.
Complete absence of sperm in semen.
Yeah, complete absence.
The complete absence, you guys. Okay. And I told azoospermia. That is A-Z-O-O of spermia. Complete absence of sperm in semen.
Okay,
that is.
You guys like you know sasa hii sasa. What is this supposed to prove?
Doctor,
yeah, because I mean na assume ni fake.
Allegedly.
Na assume ni fake lakini hata tuseme kwa ni real. Mimi najua siwezi jali. Mza tuketu sasa siwezi alisha watoto sasa nini? Sinaamka. Take. Yeah.
In a rise to the occasion.
Na ikiamka si wanapiga nduru. Shida iko.
You guys shida nakujia.
Yeah.
Labda uko na watu yuko nyumba.
Oh shit. Alafu
daktari ni biye ilianza nini sawa? Kama mnasema zina zibamu na nivutu nimelea mpaka university. Ni biye ilianza nini unajua?
Ndio 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 mwingine. Sitaki kujua wewe ni nani. Shida ni kama yeye ni mriko mwenye atajua na watch. Kama kama yeye ni nani? Oscar Sudi atajua na Maybach.
He was dropped in a Maybach. This has to be Oscar Sudi.
Because otherwise saizi nini medical records arise tanza kutokea jo.
Mm-hmm. Zitokee zote you guy. Wacha watu wajuane. Wacha watu wajua. Juu pia mimi sasa inafaa niende nishekiwe. Kama kuna ugonjwa kama hiyo kosa spam you guy.
You guy uko na mbegu mingi hapa nje. You guy ukikosa hata inafaa kuwa like it's good for the country. Jaza dunia hapo tu wanafanana nayo hata hizi kata. You should notice. Waka ni to photocopy jo.
You guy ndio hizi kata. You guy inafaa niende inaitwaje hiyo test. Busoma hiyo ni tena. Ni spam ya.
Ni spam test.
Spam examination. Mimi lakini za
kazi. Sio hiyo examination kunaendaje una?
Eh yeah, si lakini kama there was naweza dispute. If there was total absence of spam in semen.
Spam si inamaanisha ile sasa ya kuzalisha.
Ile so, kuzalisha.
Unatoa.
So the fluid. Yeah?
The fluid is there.
Unatokwa. Okay.
Lakini sawezi zalisha.
Yes, ni kama I think salina. Ile hatu kifanywa. Ukifanywa ile wakikata your vas deferens. Naitangwa nini hiyo? Vasectomy. Ukifanywa vasectomy bado mtu kuna kitu mtu utoa. But sasa inaga ile whatever. Hey, kuna kitu utoka bado you get. Yes, ndio. Bado unaweza kuwajua.
Kuna kata kama mshipa tu
ka. Kaya kuna kama mshipa kana katu lakini something has to come out you get. Okay. Otherwise wote tungeende hapo tuko. Kata vas deferens ni kweli kichapana usiku mwingi. Yeah, bado jo umekatwa vas deferens you get na bado wewe ni 1 minute man.
Hiyo ndio tu wanafanya tunaogopa
hiyo. There's no vas deferens.
Unajua unajaraya za mtazi ilikuwa zinasema. Unajua ukienda vasectomy mtu utoa hewa you guy. Niko tunaingiza
jeve juu. Kunyamba.
Never. Una nyamba.
Eh unanyambisha. So so kulikuwa na hiyo kuna Raheli sema John kuna shida na watu wa mlima. But mimi sina shida yote na watu wa mlima. Naweza sema kuwa siku zangu za uhuni wasichana wa mlima walikuwa wananipenda sana.
Umelimana sisi.
Tulilimana na wasichana wa mlima. Mimi na kwa on record John kisema history Raheli sema kati wa demo wa mlima jo wako boring kwa band. Kwa kwendeni huko you got. Me funny enough like one of the worst CVs niko nao Johnny Dem Kamba. Jo alichoma picha kwa kitanda jo nikashindwa hizi ni nini. Lakini mademu amulima. Gawa ameenda pona hapo ameona vitu zingine jo. Ilikuwa iko nene.
Mulima wagawa ametrust you.
Yeah. But talking of mulima, wacha tubonge jo umse kabla turudi kwa politics eh. So kuna Bishop Alan Kiuna ali dedi. I think ali dedi on was it on Tuesday?
Yeah. Was confirmed.
So Rise because kitu za ovyo jo. Sijui kama mlichiki meme jo. Kuna meme fulani jo. Ya karaya kameka bucket mbele. Afra jini. Inagonga hiyo bucket.
Take it. Kicking the bucket.
Kwa Bishop Kiuna. So history ya Bishop Kiuna, I don't know vile mnaiangalia kuza na sijui vile mtamuon Bishop Kiuna. So where Ian, how are you going to mourn Bishop Kiuna? Who do you think? Was he is he someone we are going to miss as a country? And yes. Unamchukuaje?
Okay, first of all, condolences to the family.
Yeah.
Because all said and done is he was a breadwinner, you get to whatever na of course watu wake. But to the country, I don't think so.
Yeah.
Yeah, to the country, I don't think so. Because for me naona ni, he was nizile church, flashy.
Yeah,
because ni prosperity gospel.
So,
ni msemanye, if I was a msewa church, msewa faith, I would see the lifestyle before I see heaven, na cheki. So, it's all about glamour na nini, na si place. si place maskini watorokia parokia angeambua inue mkono
yeah, yeah.
Ama angepeleka shida zake. So for me hiyo ndio ili overshadow like his ministry unacheki. So I don't think like kuna vitu, kuna ile kitu ama ali stand on something because you know as a religious leader supposed to stand for something.
Stand on business.
Yes. So iliaje like I disagree na hii move ya hata hizi raya zingine na ngati commission of churches amesema like we've decided but hii ni raya ilikuwa tu pale. Of course alifanya biashara yake, did he get money from it?
Yeah
guy. Kuna time wasi alikuwa anasijui machopa na nini. Alikuwa ametumia a lot of money, kulikuwa na homecoming yake. Akisema they were, he went for treatment. It cost more than half a billion.
Yeah.
Just shy of more than half a billion. Na the treatment was successful. I don't think 6 months imeisha.
Okay. Yeah, so. Story ya nini, I think wacha ni kupose kidogo jo. Hii raina semekana ilitunga around 640 million kujisave from cancer.
Yeah.
At this point I have to ask, you're a preacher. You believe there is life after death, yes?
Yeah.
There is heaven. Okay, at what point do you just leave the money for your family? You care? Like 640 jo kujiokoa alafu bado uishie. So tusaidi kuna muindi fulani yuko pale kwa beach somewhere in New Delhi jo. Iko kwa bicha kinusa mavi jo. Nini pesa yote ya JCC? Like mimi na feel ni kama it's a very harsh thing to say. But I feel like at some point lazima we accept death ni inevitable.
Yeah.
So hakuna haja uache familia yako bila do. Nyimi mtatoa tu do vizuri kabisa. Okoa Mwafrika. Imefika ngapi? 640 million. Nipelekeni India na 4 million. Nyingine furahia maisha.
Yeah.
Okay, naandika mpaka will.
Yeah.
Enjoy life. Life is to be enjoyed. Nasai. Because see, he was a Christian preacher. He believed in life after death. According to him, this was not the end. Sindio? Ndio mimi najua like mimi ko this is the end. Mimi naambiaga jo. Like if I have any thoughts, my last thought goes, I thought my late. Na sayo niko. Yeah. Sayo niko 107. Niko thought my late. And I was like, "Kwani uko wiki jana mdogo na mbona mimi?" So, na because mimi najua ikiisha imeisha. Yeye alikuwa na believe there's somewhere else to go. The Lord is waiting for him. There's going to be a lot of milk and honey. As he waits for this other kiuna to kuja, kutakuwa na kakiuna kengine pale kanampatia vitu.
Mpatia kiuna.
Yeah. So, you guys.
Are you guys mimi?
Sikira, yes.
Mimi kuna msikiza tu.
Maskini wa paroki.
Kuna jia alikuwa, kuna time ilienda kesha hapo kwake. Because remember ile time yenye.
Tulikuwa
nawe ghetto. Alikuwa na church hapo.
Hapo nini?
Unikuwa fiki ulienda kesha yake.
Zi.
Ilikuwa pale.
Si church ilianzaga hapo umali, tulikuwa ghetto pale mwisho.
Opposite. Morning blue.
Okay.
Bas.
Yeah.
Opposite hiyo area nini yako. So hiyo time alikuwa hapo church kakiwa kadogo you guy. Iliendaga church yake you guy kesha. The 31st you guy. Tukahubiriwa you guy. Tukaambu toko prosperous. Tulikuwa tunaambu to believe we'll be rich. You guy ni kabilia. Najiyo ndi likuwa tu vako yake. Yeah, likuwa tu speak it into existence. Say it with your tongue. You guy nili say it position. With my tongue. You
did
guy,
you like, speak it into existence?
You guy nili sema. Say that Range Rover is coming.
Ukasema it's coming.
And then after kitu kama miezi tatu
unajua nini eracha unajua shida ni nini the Range Rover came shida ni you are not the driver but it came okay
nilisa mazote that big house speak it you you guy tulikuwa tumeinua mkono juu lakini sasa kitu moja ilinishtua kitu kama 6 months after your story kwenda hapo nikapata hiyo ni chuo jo. Ni chuo si church.
Maybe kuna nini? Unajuaje? Hakuna congregantal speak it into existence. This church shall turn into a church.
Alibadilisha church kwa chuo. So hapo hivyo ngara wakatoka wakaenda tena area nyingine. Walienda huko ndani, si ndio?
Yeah, walienda pale saidi ya jamu ya forest after. So wako kwa hiyo area.
So me is
forest road.
After miezi nane naona kumbe hira ya. Ilikuwa ina speak chuo into existence because yetu ndiye alifaidika because yeah okay of course alikuwa na speak it into existence
yeah alikuwa naisha soft life
hiyo chuo I think ilikuwa
soft man yeah mzee alikuwa naisha soft life kwa kuna time nimeona keja yake kama mjaka was offended na kwa keja yake
nakumbuka
time za covid
ulicheki floor
niko ni glass
eh alafu nini kwa chini ya glass
zito fish pot
yeah what the fuck tu samaki tunaenda pale tu na Ian, kam jaka niko like, I'll make you fish as a man. That's food. Have you get, yota yu nasikia ile ya Moses Kuria. Nunga ya Moses Kuria. Udamaki nevito, udamaki nevito. Niko like,
that's ours. You speak it into existence.
Ile ya wana. Ile yuko naishi a soft life.
Ilikuwa ni soft life.
Siona sema like, it's so hard. It is so hard to defend, like, you know, like the ministry na nini ukiangalia like if there was a clear definition of, you know, wale watu enda hapo people prosperity and how in him being prosperous magic
watu wengi hiyo time tulienda kulikuwa na wasanii
wasanii walikuwa
of course
sio kama ni size eight ama ni size eight will Paul
Kuko
tu na raya
yeah, kuna time enda kwa the shit
koka you guy
alafu unajua kitu moja mjuju hii raya hii raya ilikuwa baba before baba you guy kuna itwa daddy ngo yote hata ile time akiduya contributions za kuna time amebaiwa one sitting walimnunulia Prado ilikuwa hivyo ama Land Cruiser jo ilikuwa hiyo like daddy wants a car zafu ni wife go daddy wants a car you can condose little a person
you guys see ndio jina
jo sindo kama alikuwa daddy before ira yacho mpaka niko shua John deathbed yake alikuwa mimi ndio nilikuwa baba I take your last breath you guys
you guys even don't itago lazima umuite my spiritual father kwanza tupata to dem jo tuna nini una kati ya dem Oh daddy hey ni nini madam bana hey unaita pastor namna hiyo na mimi niko hapa ni wanaita kwa hivyo you guys spiritual father in short daddy
but you raya jo mimi lakini unajua hata mkiniuliza I admire the dude nilikuwa wasiona kupatia free money every Sunday you can even as enjoy it rapcha na yeye anaweza kuelekea buda taking mko ni aje jo atufanye weekend update Niko like, hey, Raja, I know it's time to concentrate on that cheesy one. this one will be, we are going to do it monthly. You get like free money every weekend.
Alikuwa napatiwa
kondo, zina come, zinafanya job, alafu zinakuletea free money. Zinakuletea free, unaishi a soft life.
Alikuwa napatiwa do, you get kwanza ma artist. Alikuwa anamjenga mado manzi. Raja tu za kawaida, wasi wa business.
Na si pia alikuwa anaperform miracles. Huh?
Z. Yake ilikuwa miracles. Yake ilikuwa yake ilikuwa ni prosperity.
Pale mnapoa msomo.
Yake ilikuwa ni serious.
Hakuwa na hiyo shika kwenye. Okay.
Hizo ziko kwa raya fulani.
Hiyo ni Moiro. Raya za ghetto.
Moiro na nani?
Moiro Kanyare.
Ghetto hizo za Lidavira.
Mungo. Mungo Kanyare.
Kanyare. Yuko unaona hizi raya zina preach ya raya zimesota. Ndiyo waga miracle. Ndiyo raya zina. Huyo hako na nguvu. Lakini mwingine wajanid kwa.
Because raya zimekuja na magari ya kifahari.
Magari ya kifahari yuga unajuwezi anguka. Utasuti utachafuka.
Ya kiyo na hata it's not even Sunday. Because even during the week, kuna mothers, kuna yule single women ama women.
Kuna special prayers for businessmen.
Wanakuanga na kati sasa.
Kuna businessmen, kuna marriage, yu ni ya madem. Sasa wale wanta maombi ya kupata bwana. Kuna maombi ya kupata kazi kwa uko jobless unaenda maybe for example Monday unaenda maombi ya kupata kazi walikuwa mezi separative kulikuwa na ka schedule hapo
all day and
okay
hapo kwa wall so kama wewe maybe for example uko na ma zile zinaitangwa generational castles na jezo ni gani
you gonna zijua zile You get your generation because
kwenu amesota you
get. You get poverty ya gwani.
You get ukiangalia kwenu.
Poverty ya gwani.
Unaangalia kwenu you guy. Hata nguo hakuna mtu anaweza afford. Mpaka ma distant cousins.
Generational.
Sasa hiyo pia ilikuwa siku yake you guy. Nilikuwa nataka ku enroll niko.
Yeah. You get kwa ta kwenda generation.
You get niangalia hiyo generational curses.
Niko hili la ku affect.
Kije niombe.
Yeah. Oh, siko na joy. Hey, then ilikuwa chat interesting sana. Mimi sikuwa niko nafikiria yeye kuna perform miracles.
Zizi.
But speak it into existence. Mimi pia ningeenda pale nimwambia like speak no cancer into existence. Hino ni gani hizi jo. Na hizi hii ni for of course here to make unajua kitu kama cancer is such a serious disease.
Yeah.
And people are out here struggling with these things but they don't have free money. Umsa alikuwa na free money.
Yeah.
Achiki. Like umedanganya kondoo, kondoo zinakupatia pesa. Apart from that you end up spending 600 million just to avoid going to heaven. Just go to heaven, man. That's too much money.
Meet your maker.
At some point
just trying to live you guys. Yeah, love life. Yeah,
love. Like when you ask kuna raya zinaendaga heaven, just 72 virgins. Sasa hizi hii nikupatie choice, eh? 72 virgins ama 600 million. Gani unachagua you guys?
Okay, see, of course. You guys, of course do.
Yeah, 672. Okay. Yeah, yeah, no. So inakuonyesha the power of money. Mwacheki.
Yeah.
Cuz
yeah.
me I had rather have 640 million and 72 holes. Yeah. From different area codes.
In sports. Sports with Lime Bets.
Yeah, so ira yeye wacha ilale. But nasema watu wamekuwa wakimoon,
eh? Mm. Politicians. Most people ni wenye nimeona wakimoon, like, you know, like, oh my god. How could kuna Raila uliza kwa nini achachukua Ruto?
Oh, okay, yeah. Shit, man. Leave the president
alone.
So
you know, like, God, like, okay. The answer is, unajua Mungu, tion is trolling. Kwa garden, just picks the best fruit.
Yeah, shit, yeah. Sure, okay.
Ujua ngivu.
Wakristo wanaamini hiyo story.
Yeah.
Wakristo wanaamini wewe.
So, kwa wano usabe niwe si the best fruit.
Ah, you get it. Wewe ni avocado.
You get it. Mi hata kwa hiyo avocado.
You get it. Samaga tomato is a fruit.
You get it. Mi nataka kwa hiyo bad fruit. Stai kwa good fruit. You get it. Mi nataka kwa good fruit. Njo pale ume enjoy life. Wetra iku majinjo. Umepigiwa uko like, hello. Is that Alafambo? Is that Makarios Onyango? Yes, because this is Makarios. Do you know that you entered the line bet, multi-bet, and you won 60 million shillings? Because, yes, I know. Yeah. Okay, come for your check. Have you daddy kwa barabara? Ah, see?
You want to be on mail?
Yes, see. Nataka ni enjoy your dog.
Lakini sasa unajua kwa Kristo siku daddy. Hata ama condolence mobs ile niliona ilikuwa ni promote
till we meet again.
Promoted to glory. That not good, that dude is happy. Promoted. I don't know why I was here meja.
Yani umeenda
promoted is.
Okay. Na kwa kuanga excuse mule mna jota rest in power. Niko which power is it we talking about? Correct to ukuachaga powerless ka death. Death waka na ujinga. Ukiona jo death inakuwa kijinga design. Ikikupata kwa choko una shonde. Yuge ujapanguza rasa. Hapo tu ndio huko. Raya zinaka kuchukua.
Oh shit.
Lazima raya kupanguza rasa. Ah zizi. Inakuwa gani nini? But of course we don't wish any death on any person but ikitunatai kusema ni if you live a life ukifulu watu, usi expect time ume dead it kusifu. All this prosperity, whatever, speak it into existence ni nonsense. Yes, can you speak things into existence in your own way? Yes. But do you need a preacher? And do you need to pay this preacher every week? Ndiyo akunini.
On retainer.
Yeah, how need you. But history of speak it into existence is a very interesting thing. Yeah. Cause mi kuna vitu naambia gatu, I'm not religious, but kuna vitu si understand gicho. Mi starapcha mi sijui. Wao kuna juu utaenda radio. Cause mi sikudanganyi. Ian, after nilisikiza album ya Redman, album ya Snoop. So Snoop alikuwa na kitu kingine like, Doubles, alafu ilikuwa gana ni radio, ilikuwa the radio DJ kunito, this is DJ Easy Dick saying that the dick is long while my time is short. So nilikuwa sikiza gora ya alafu kulikuwa gana Redman pia alikuwa gana ka radio station fulani kwa na
radio DEF radio.
Yeah, let's take it. So jao nilikuwa napenda sana kujivanja niko radio alafu tayari unajua mimi ni Afrika America kwa what up nikaenda nikidu radio na lazima niangalie from this perspective considering the amount of people in Kenya and the amount of people who can do radio, the fact that I ended up doing it, I somehow spoke it into existence. So na understand hiyo. Na nikipatia another example of speaking things into existence, you come kuna joy story. Angel alikuwa anaogopa kifo sana. Kuna jivu?
Na don't know.
Like Angel alikuwa anapenda sana kubonga juu ya kifo. Like every time ulikuwa na yeye, she'd bring up death. Apart from that, like e-time, kuna time alikuwa anafaa kuenda kufanywa operation ya sinuses. And she was there, alikuwa anaogopa akienda kwa sinuses ataamka. She'll die. What ended up happening, she ended up dying.
The angel of death.
So yes, so you have to know that like you can speak things into existence somehow. The tongue is a very powerful thing.
True, yeah.
So kuna hiyo element, so I'll not take that away from Kiuna. Now what I'll take away from him ni commercializing that, unajele kufanya watu hata hawane, because it has to be on an individual level. Lazima we mwenyewe as an individual sema like shit, I want better for myself, and then pull, because unajua life inakuwaga ni energies like the more una understand una learn your life, the more it becomes strange, you can.
Yeah.
Because kuna history ya you can unajua history inasema kanaga tunaishi kwa universe but hii universe iko kwa multiverse, you can. Universe iko infinite, so the multiverse is infinite. Does that make sense, you can? Juu kama tuko kwa multiverse na hii yenye place tunaishi
calling shots, you know.
Yeah, so you get place tunaisha ina mwisho lakini kitu haina mwisho, bado iko ndani ya kitu kingine ile haina mwisho. So how the fuck does that make sense? Na tika it makes sense
yeah.
But it's only of the life history as G na kuna space time continuum. Kuna stories za kuna Ian fulani place fulani look kuna Ian fulani
parallel universe
you're right in it wa kudisha inadada very successful sponsor in another universe. Na cheki, so kuna hizi vitu zote zile we don't know about life is and we have to accept hatujui. Mi shidamua have na religion inasemaga inajua, unajua story inakuwa this is the way and my way is the way. So raya inakuambia without Jesus you are going to hell. Kuna raya jo imezaliwa India jo ikuonyeshwa ngombe, so raya inaendaje hell na imeonyeshwa ngombe, unacheki. So hiyo nini, so but speak things like have a positive mindset, approach life positively and things change. You get kuna kitu utaushe speak into existence kitu ushaifikiria eventually ka happen.
You guy vitu mob jo, you guy
apart from shida hiyo. Apart from shida,
you guy mpaka keroma pia una speak to into existence, you
keroma. Yeah.
Sasa ile una kazi uko eh
ndakula
nini kesho. Eh, hey, you guy unaza
zii but on a serious note,
on a serious note kama hiyo unasema ya nini ya radio. Pia mimi nilikuwa natamani sana kwenda kwa TV before ile time ya vioja mahakamani. Nilikuwa nachikizo raya kwa TV zinanibambamba sana, lakini watorongongo. Kuna Buda JB, of course alikuwa aitwa Masanduku pia yeye. Kulikuwa na mzee wajuang, so nilikuwa natry kuwa imitate you guy. Jaribu kubonga vile wanabonga, because naweza tell wana imitate pia raya zingine.
Yes
so eventually nikaenda pale you guy kama lamba to a kesa wesonga you guy. Nimekajaza kwa television ya black and white, great wall you guy.
Yeah
jana ulifika huko aje you guy, sio bado niko gida.
Yeah,
so hiyo naweza sema ni speak into existence, because nilikuwa napenda sana nilikuwa okay. Nazi follow daily jo.
Na wakudisha
no, of course yes.
You know another era ikiran for nini ikiran for governor Kiambu ikonomia kuna wa matangi kuna kina wairia
sasa kwa mashukuru
ni wenyu
sina bagwa mimi ni wagodisha kabla nifike hapa ni toba hiki. Okay, so
yeah, you happen is ile vitu inaitangwa ni positive energy. So ni ile unafikiria kitu so much you don't know, like the fact that you have created so much and it's making you feel like you can become that person. It's like it's a positive energy yenye inaendanga, stars align themselves. Mimi napenda kumimic wasee sana, like voices like bufanya sauti ya nani, fanya sauti ya nani, fanya sauti ya nani. So at some point I knew maybe I didn't know that somewhere in life nitakuwa behind the mic talking, you know, about people na nini. And of course nakumbuka nini tuki, we used to watch these actors sana. I think 20 too much movie mob sana.
Yeah.
Paka unaona like unaona hiyo okay denze. Ndio hiyo ya training day ndio alikuwa nayo wapi? Hiyo alafu sijui nini.
Yeah.
So me nimejoin najipata ghetto. Of course yet anything I didn't have any show or anything. And then that time ndio kuna idea ya let's do something for let's shoot something. We can be that work.
Yeah.
So you end up calling Jim Chuchu na nini, alafu mnanika kwa Daru and say like this guy has some good, you know, impressions.
And yeah.
So later mpaka later najipata like tuko big screen imeita pro, of course you are there, kuna kilaunch kibigi. So nile sometimes najiuliza what is
how did this happen?
So ni I think just being don't lose hope.
Yeah, like, don't lose hope. Yeah.
Even if kama una to like just don't lose hope. Do what you love, you know.
Yeah.
Now whatever if you love what you do, unasema if you love what you do it never becomes
you'll never work a day in your life.
Yeah.
Kuna raha inaitwa Brand KOO2 ile niliza mwafu. Wewe ufanya tu podcast peke yake. Usulize hizi raha tu. Mufanya nini?
Mzee
wa podcast. Mfanya tu podcast peke yake. So afu imenikumbusha jo like back in the days nakunga nilisikia gaira ya inaitwa KRS-One. Album yake ya 1995. Of course tulisikia ga like much later. Alikuwa na part alikuwa anasema stop the negativity and control your creativity. The rich is getting richer. So why we ain't richer? Could it be because we still thinking like niggas? Educate yourself. Make your world view bigger, visualize wealth and put yourself in the picture. Unacheki like Oscar Sudi jo, that dude visualize shona ile picha ya Oscar Sudi before and after. That dude ya hiyo time haezi kuambia, lakini one of the things utapata hata hiyo time alikuwa amesota hivyo, he used to visualize whatever.
So alikuwa mpigo picha kwa kapika piga.
Yeah. But unacheki ile jo moja ile jo right jo imesota jo size iko kwa Maybach.
Nishacheki hata nyingine ya Murko menu guy. Ampiga kwa bed akiwa kwa bed na kakienyeji kingine
hiyo. Si ndio jo.
Usio na hiyo picha. Nikakienyeji kamejikunja kaka. Kajikunja kara. Na raya naye kwa hapo hivyo kwa hiyo bed. Inaka kwa kienyeji you gendo kwa napata
hizo dreams. Yes.
Usinidharau. Siku moja wata utaniona kwa runinga. You just say wako mara kwetu you
guys. Ndio Russia tax. Yeah. Siku moja ndio Russia tax pia.
Tukae poa.
So it's cause kuna raya pia uattack mses na kuambia you have a poverty mentality. Unajua story ya? So yes, can there be a poverty mentality? Yes, there can be. Could these dudes have visualized wealth? Yes, they did, but they visualized it by hook or crook. So how may make through hook and crook? Na cheki. But lazima ukuwe na that positive mindset towards life because vitu unajiambia eventually will happen. Na cheki hata vile usemaga reason watu wa Africans struggle na life ni ya vile suraiziwa jado. Shake your story. So mtoi anareziwa mtoi kama the Jomo Kenyatta the second. Sile raya ito Jomo. Kuna the first ile raya ili daddy. Afs kuna the second the grandson, sindio? Jomo Kenyatta the second ya mereziwa akiambua do ni kitu poa. Like oh you want nini? Lakini unajua wewe mereziwa jo the first thing unasikia jo time uneza money is the root of all evil. Look like I don't want to be evil. So vitu kama hizo money is the root of all evil. Hii ni kitu ina tichiwa kwa ghettos. Yeah. You guy is it has kuna do nakwambia jo money itakupatia freedom.
Si hata kulikuwa na the rich fool. Nakumbuka manyeni.
You guys of tumesema ni ukweli kabisa. Because mimi nilikuwa naonua wow, Bridget's primary school. Alafu nikikuja kwa Keja mother alikuwa amebaika kaposta kingine kama ilikuwa the roots of education are bitter. So nikisoma kuna ndio maana na but the fruits
are sweet.
You guys naka cheki naona yenyewe nafaa kupigwa. Yote ni kwa kila haojo.
The fruits the roots
the roots of education are very bitter.
But the fruits are sweet.
Hey, you guys, sasa unajua ukisoma hiyo anje nivunjwe chuo uchukuli na uba
uchukuli na uba yuko lakini unajua mfanya jo ni bring up sikwanta kuleta story ya majuu na lazima kuambia mwafu kwanza ushie majuu jo unatuambia vitu yuko unajua fruits za majuu zikuwa kitamu jo yeah like kadhaa unazikula hivi gata shindwa gata vile napenda lemon tea. Tulienda na ira inaitwa nani? Tulienda na Onsando. Tulishia Walmart, you can get a lemon kibigi, you can get emojo. Lakini seti hivi jo akina flavor jo.
Lakini kuna flavor na juice.
Yeah, iko hiyo juice iko, but si kama hii. Juu hii African ni organic, kina kutandikaga blow jo iko like the roots of education a bit.
When life gives you lemon.
Yeah, make lemon. So kuna hiyo but history yote ile tunabonga cause soon ni gi sana like hii ni kitu ya kutry ku encourage like if you're going through some shit in life try to have that positive mindset sindio inasaidiaga kwa saa zingine the negative mindset inaweza fanya usione opportunity place iko alafu kitu kingine pia musemaga it's never too early to start and it's never too late to start kwa sababu kuna ujinga u happen ile raya zinakuambia ukishafika age fulani haufai ku dream bigger, you can still dream big. Cheki na la life ni contradiction cause mu bonga pia jua marapa cause hey gajo rapters unajua ganyo mimi najua marapa nimpata gajo raya jiko graduate kwa 45 mbona kombe job ndio kuna hii mixtape na try kuunda jo kuna ile glazi jo hiyo tafuta kitu kingine at your age ile inakupatia do yes but unza do your mixtape there's nothing wrong with it but just have something else ile inakuingizia
kwa kitu for Kenyan music
eh chuka sibo
the industry cause politics affect everything
yeah politics
una so like yeah before Sakaja later nini Mobile studios you get check even they're not doing anything before who's next
before he's on any but visualize wealth and put yourself in the picture even your ayo again sema wacha tubonge politics kiasi so of course on Tuesday kuna vile the IEBC bill ilikuwa signed into law si ndio alafu during your time kuna vile like different leaders walifanya ma speech na moja ni Raila alifanya speech akabaki amesema kuwa kunafaa kuwa na dialogue na kwa history ya dialogue baadaye gava ikatokea ikasema kunaenda kuwa na 150 people wa the dialogue na 50 watakuwa youth na kila mtu ata facilitate his own blah 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 watu wakakataa hiyo story so baadaye Raila alienda akameet akina nani anaitwa akina Sifuna na pia anatoka ni Kristo Lasige. Alafu akatokea akasema zile za ati naona watu wamesema hawataki dialogue unajua I don't know kile politicians wana need to realize but the ways of the old ama the old ways will not work the way they used to work back in the days so hizi imefika level raya zishachanuka na raya zishajua it can't just be about the politicians it has to be about the people unachiki so of course now another thing ikatokea ni Boni alikuwa anatry ku organize concert ya Coast hizi story alafu ati governor wa Mombasa akakataa atijuu anaogopa Gen Z watakuwa anti Raila. I don't think Gen Z watakuwa anti Raila. Wewe unafikiria hata hiyo kitu jina Raila hata inge come up kweli huko kwa ground. Ingekuwa more about Ruto. Raila ziko focused. Umechoki mpaka na chikiraya kwa internet nasema like after we finish with Mr. Sugoi, we have to go to Kamwana. Kamwana has to tell us.
You guys Kamwana ndio next in line.
Yeah.
Kamwana ndio next in line.
Focused. So you governor kama cancel hiyo kitu naona hapo amesco on goal nyingine.
Because first of all, even dropping Baba's name, I'm sure Baba was there, like, what the fuck now?
Unaingiza kwa shida.
Mimi sikuwa kwa hii kitu yoyote. But the fact that ya mekatani, unajua, like, there's a woke movement, unacheki. Na, actually, sisi tuko na dialogue. Miss Jay on a time, yenye. Like, watu wamekuwa criticize sana the middle class. The middle class haitokei, unacheki. Kozo kichekitu maandamano ilikuwa inachukuliwa ni ya watu
wamesota
majuzi tumecheki madoki wakiwa admitted pale Ministry of Health they the slap they spend the whole night in the cold unacheki so through this dialogue si lazima ti watu wakae chini kuna ile kitu watu wanaweza fanya together mwambie mna speak with one voice kwani dialogue inakuangania nini so anatuambia tu we should unite divisive politics juu nini but now when you're actually doing that they don't like it.
Yeah, in the time to may unite
yes when we unite we don't like it they love coming to us unacheck juu ya Prado juu nini
yeah
lakini when you cut us tukienda cut us call parliament we are shot dead.
Mm.
So politicians wanataka tuende kwa lakini wanataka kuje kwetu but they don't want us to go to them.
Mm.
No check. They wanataka to speak in one voice but when you speak to one voice that is not dialogue.
Yeah.
Unaona?
Yes.
So how ndio wanaenda wakichange the narrative?
The dialogue has to be something that's good to them.
Yes.
Dialogue ni yao wenyewe wakibonga.
Dialogue ni yao wenyewe. Ndio maana hata jana nilikuwa naambia baba tulikuambia ukae huko.
Yeah.
Mm. Kuna, alikuwa Photoshop na Chrome.
Yeah.
Kuna tatia meshika ka Chrome ziga.
Yuko home.
Because this is bigger than them. Na hiyo ndiyo kitu inawashtua. Because politics wanasemanga it's all about interest. You know, check.
Mm.
Na the fact that no one, party politics zimeisha. As of tuseme,
unless, at least in urban, like in Nairobi,
in urban areas,
yes,
unacheck. So hii movement msekito wa movement moja alafu ipeleke coast watambu, oh when do you not allow, 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 so to try with the kill.
Yeah
So dialogue is supposed to come from them but not from us. That's where the problem is.
Yeah. Alafu kwanza talking of protest, tuta come back to history ya dialogue. Mr. Rapto ulicheki jo, ulicheki ule karao jo. Kop Shakur. Huku karao naituwa Shakur.
O ule mwenye alikuwa naka...
Alikuwa na protest jo jana jo.
Naka placard.
Cheki ule aliinuliwa
jo. Aliachiliwa?
Sijika ashachiliwa. Sija try namba yake, utry kucheki nini. But ulicheki jo vila alihandwa jo.
Siku cheki. Ujiki
fika level makarao na protest, yu gia unajua ni tension.
Hiyo ni tension mbaya. Hiyo ni tension mbaya. Na hiyo ni kitu Ruto anafaa kuwa rada. Sinakumunga ni kisho makarao wengi wale wako sahi. Wale sasa unaweza sema ni senior kidogo. Kwa almost the same age. Hawa wengine wote ni wado.
Yeah.
Hawa wengine wote ni wadogo. So unapata Israel ya ndogo. Si kama wale makarao wa kitambo. Hata watai kuishiku hizo keja za mabati you guys.
Yeah.
Ni makarao pia wa soft life.
Mm.
Na wanaona mshahara itoshi.
Yes.
Yeah. So kama mshahara itoshi, wao pia wanalia Zakayo. Zakayo itabidi ushuke. You guys na wako na uniform.
Yeah.
So I think pia makarao wame change mentality. Hiyo ni tulibongelea time nyingine. Hata ukiwaambia wapige watu, si kama wale wa kitambo watapiga watu. Hiyo design. Kuna wale ndio watapiga, unajua inasemekana kuna maskuo dapa na pale.
Just takes one.
Makarao pia wame change. Wametoa hiyo mentality ya kupiga watu sana.
Hata
makofi siku hizi ni ngumu upate karao tena ku slap. Unajua kama kitambo vile chances za kuslapiwa kibambo zilikuwa zilikuwa very high.
Cause if instill the idea of a better Kenya kwa makarao, kitu ya kwanza itakuwa nini, reduce the bloodshed. You know, na bloodshed iki reduce, voice ndio
inaanza kupanda.
Pressure ina increase.
Ndio
maana like hata ukiangalia nini zote za Ruto, I want to thank our security officers.
Because
that those are the only people in your society. I want to thank sijui nini
for acting professionally.
I want to thank
jota makara wengi hiyo time ya protest walikuwa na nini tu, walikuwa naambia raya za kawaida. Sisi hatuna ubaya. Hata sisi tunatia Kenya mbaya. Vile tisa hazu nachia tuko kazi nitakafanya aje. Songeni bande hiyo kido. Unakumbukele protest liandaga wali kuja inini baada ile ni andaga ya fast. Ile yenye ilikuwa na violence hata kidogo.
Yuko
alikuwa anatulia tu hapo kwa ndai because wengi ni wa young. Unajua makara wa young ndio utumwa kwa riot. Riot ni kitu ya budaye zani mzee. Hata akiwa karao. So makara wa young wanajua. Hata kulikuwa na ka video fulani. Kakara wa kiomba namba ya simu sha kacheki.
Ya dem.
You girl it a dem jo. Nipatia namba ya simu ala maandamano ikiisha. You guy kapatiwa namba. Katoka simu kwa combat. Masa Ruti pale useme Ruto masiko alafu nchiba. You guy aliomba namba. Waliona, utu tu buddies you guy. So unona makarao, unona wame change. Because kitambo, ungepata karawata anabonga na protesta. Ilikuwa ni ngumu you guy. Ilikuwa makarao wako ile side, protesta wako hii side. Hata hiyo barrier ya mali wanakaribiana kama vile tunaona sasa kulikuwa hakuna.
So nini? Ushakura alishikwa and of course tuna hope all the best for ye. Cuz alikuwa amevaa nini yake jo ya nyama jo afiko na nini
kuna blood.
Kuonyesha vile gava cuz gava ile angusha watu. Alafu gava sana jo iko inaongea in two tongues. One tongue ni ile ya hivi, nyingine hivi. Of course talking of damu, lazima pia tubonge jo dem jo. Kuna time musike go dem ni lawyer. Ashindu dem ni lawyer kweli jo. Karen Nyamo. Karen Nyoma ni, ni lawyer aje udem. Uchiki yule alitoa? Alienda parliament jo. Iko zile za, Mr. Speaker, sir, I've lost 10,000 followers. Mr. Speaker, sir, on Instagram. Mr. Speaker, sir. Alafu, it's because of misinformation. I say that, girls only need sanitary towels that come from inje, they start to taxed. And they asked me, which sanitary towel do you use? And I said, I use tampon.
Yeah.
Okay. Tampon ni brand?
Zizi.
Tampon ni?
Tampon ni kale ka...
Yeah, ka but kuna brand inaitwa tampon?
No, zizi.
Ude unajua kuna vitu yu ongeaga jo mpaka ushaisikiza kiongea mpaka ukajuliza nani yuko na kuma katikati yetu mimi ama wewe ushaino
kana kwa kama tuparada anakuwa ametuparada mbaya
like alipoanganika tampon ni brand ami nilisikia vitu zangu si ndio
shida ni like you know sasa I think brand ilikuwa ni hata chenye ana use ni imported unacheck so ili get allergy elevate in explaining answer yake ilikuwa dismissive unaona like there are people there ni alijeka your class sina ujuzi mob na nini but of course it's not a brand it's not a brand it's
si ndio it's a nini it's a different kuna tampon na kuna pad si ndio
yes.
You nika kusema I use a pad ama
yeah utumie
cuz tampon I think kuna different brands za tampon Yeah. Kustampon tunaijua jo. So unajonga ile unaonaga saa zingine jo zile siku za uhuni njona tukituka string tu.
Strings attached. So
Yuko. Yeah, kwa sipati kanyamo. So udem mimi nashindwa na yeye. Alafu the fact alikuwa on Senate floor. Inakuwa inakunisha like third world politics ni sad. Uko on Senate floor ukilia. Instagram followers. You guy Brito imechange parliament majuzi. You guy kuna kitu waga fan ka kuwatch parliament ya Brito. Hapo inakuwa gani issues? Hakuna go jinga. You guy ni tunaongea juu, tuongee jobs, tutoke kwa jobs, tuongee juu. Infrastructure tutoke hapa tubonge juu. Gay yetu juu inakuwa gajo. Mtu amesimama ina third world country analia Instagram followers. Wewe kwenda huko na Samira.
Kuna utoi mob sana. Kuna utoi mob sana. Sasa ikifika mahali apoteze mpaka hiyo account. Unajua kuna watu wanapoteza accounts kama KRG. Alipoteza account kabisa.
Ya ile ya nini?
Ya TikTok.
Ya TikTok.
Or maybe alinominatewa because of followers. Maybe if that you know ile kituma nini wase. Ni the first thing hata alikuwa nominated. Si ati alikuwa ameuwase sana. Ati watu wakaona like ati they need you there. So ni ile yeye nominated na anachoma.
Anachoma alafu unajua anachomea Ruto. Anachomea Ruto sababu ukiangalia madem unajua hata protest madem ndio walikuwa wengi. Alafu wale madem werevu ni wengi sana ke. So vile yeye amenominatewa na anachoma picha anakulisha mpaka madem moto na shindwa sasa kama Ruto alinominate tu dem.
Because on behalf of Ruto, anaongea on behalf of UDA. It's not the people.
Yes.
It's not the people. Like, ukiangalia either with the difference. Because I think Nani is also nominated, Asige.
Check your difference.
Check your difference.
Yeah. Asige anajuaga kila nasema.
Yeah.
Like, go dem. Na yuko na even, like, ni blind. Na bado she sees much ahead. Like, go dem, jo, kuna taima na bongaga.
She's blind.
Yeah.
Asige si ni disabled.
Yeah. Anakuwa blind. Aliamka tu jo siku moja jo kapata jo giza jo. You gay. Watu cheza na life jo. Hii life jo. Life can get all up in your eyes.
Karen anachora giza.
Yeah.
Like.
Yeah. Karen anachoma. Udem.
Mpaka even the president was asked like, why do you allow such clowns to talk?
Nani
sometimes I sit her down. Yeah, alichoma pia na hiyo.
Kwanza hiyo time alisema ati nilikalisha Karen chini. Nikamwambia vile anaongea. Raya zilikuwa sasa unamkalisha chini.
Kile like ongea mbaya. Hukucheki akiongea mbaya. Like I'm the most humble. They say that I'm arrogant. I'm very humble. Shut the fuck up. If you're humble, you'd shut the fuck up. That's the first thing ungefanya. Ungenyamaza. Si ndio? Tungeanzia hapo wewe nyamaza. Goes odem amekuwa kichoma sana but yeah so to go back to his politics mnachekizi protest ikienda wapi? Because saizi inasemekana concert ya Mombasa imekataliwa. So concert itakuwa
concert itakuwa Nakuru, ni Mwana Boni ame-update saizi hii kitu kama 30 minutes ago. Amesema itakuwa Nakuru. Boni bado anataka kupeleka hiyo memorial ya wale mavijana wamedai, because unajua bado wanapatikana.
Yeah.
Kama kuna yeye anaitwa ni Denzel.
Mm.
Denzel huo kijana wa Kampo.
Mm.
Sio naye mpatikana juzi. Mpatikana kwa kwari.
Mm.
Mwenye alikuwa tortured na akadedi.
Yeah.
So bado Boni anataka kuendelea na hizo memorial mpaka wale wote wamededi at least wakuwe honored, unajua. Unajua hiyo kuzikwa na flag niliona. Cha kima military walisema haifai. But bado Boni anaendelea tu. Hatufai kuwekelewa flag ya Kenya kwa sanduku kizi.
Why?
Okay, but nini? Kuna post ya Boni alisema tuwekele barua Twitter. Government AAS Nasir has spoken to Hus Khalid and looks like the Mombasa edition of Shujaa's memorial concert is on.
Wamebonga?
Yes, once we have written approval, we'll make an official announcement. Mudhoni DQ, eh? Because, kitu moja ile najua, hata rawa kwe nini mjinga aje lazima kwa hizi Ruto Masgola lazima iko zinambamba unajua unajua politicians au jifanye hizi lazima beste hii raiki enda chini
hii all about interest
yeah ni all about interest
na kijaribu kuingia hapo hivyo katamnukia mbaya vile tu aliambua akae huko kando akae huko kando
so hii nini ya Nakuru iko but itakuwa 28th of July so ya Nakuru itakuwa 28th of July so hii weekend itakuwa masaa za Mombasa and yeah wacha tu cheki vile ita happen but of course hizi raya za online bado zinachapana vita hizo zenyewe kwa zenyewe so kuna hiyo jinga alafu pia story nyingine ile pia nataka tubonge ni kuna msee fulani alifikishwa kotini msemenya anaitwa Kelvin Mwamwiri Mangare inasemekana yeye mwenyewe aligain access into parliament 4 times between April and July and was allegedly found with electrical switches stolen from Parliament building worth 2.6 million at the time of his arrest on Monday. So, iraya inasemekanaga ili break into Parliament na ika disable CCTV cameras a day before the anti-finance bill protesters stormed into... Wana believe your story?
Nazi.
Hiyo ni hadithi.
Ndiyo.
Hiyo ni hadithi.
Story is a job.
Unajua hii gava kitu moja waelewi.
Mm.
Tu hadithi tu utoika utuo tunawachomea.
Yeah. Yeah.
Wanafikiria ni kama wanazubaisha watu. Unaona story kama hizi you guy. Hizi ndio zile story Ruto anafaa kuongea juu ya pickup.
Yeah.
Kwa watu wako online.
Si
uongo.
Yeah.
Hizo
ni
story za kuongea kwa watu wako online.
Hizo ni
watu wako online. Watu wa pickup unajua. Zile umeenda watu wakipipiri. Wacheni niwaambie. Juzo ni raya ziko kwa market aziingiagi online. Lakini sisi watu tuko online. Mm.
Okay. Okay.
Eh, hey, kuna vitu zingine hata Itumbi mwenyewe amwambie.
Yeah.
Amwambie hii usiandike online.
Mm.
Watu wa online tayari wameshajua hii sto.
Mm.
So wewe ngojea tu ukifika Nyandarua.
Mm.
Hapo kwa market.
Eh,
hey, because unajua hizo raya hauwezi zi blame. Sababu unajua ile kazi wanadu.
Mm.
Kuingia online. Unajua watu wa kazi ya mkono waingiagi online.
Because
ni unajua online ni time.
Mm.
So yeye either asikize radio ama one TV jioni ama asikize sasa speech ya mwanasiasa you guys ya tractor.
You guys so raya za una the round is go online and buy.
Yeah.
In between Pornhub ni news. Geja, Pornhub fanya raya zinaingia pale jo. Raya ingia garaka sana.
Yeah,
yeah. Mm. Yeah, but hata nini, I think the last story nenda kubonga jo yake ni, sijuka mnicheki clip jo. Kuna dem jo wakanjo, aliingia jo kwa ndaya wenyewe jo. Raya za, nini, public ndo ili mtoa jo. Tolewa jo, wafu njo litolewa gani? Chukua number plate ya gari, ushtaki gari jo. Chukua number plate, ushtaki gari. Hili vidi jo atoke jo. Alikuwa sha ingia kajisunda kwa kiti ya.
Bado wajache yoto.
Kiti ya, ye. Yeah.
Ilikuwa tolewe mbio kwa ile.
Kwa pande.
Pale the bazaar.
Oh.
The public raya ndo zilienda jo. Unajua saizi raya zinshanza kupata guts. Hii country inenda kuchange.
Kwanza, I don't think you're supposed to try anything side za moya avenue.
Asira zile ziko sahi. Asira zile ziko sahi. Hata kama wewe ni police officer wa traffic. Raya moja ikishaanza tu, wewe nini unaninyanyasa? Ruto must go. Unapata raya.
Unaanza kutulia.
Hiyo ni safe word.
Eh, Ruto must go ni safe word.
Safe word you guys. Ruto must go. Raya sikisikia Ruto must go.
Eh.
Eh, and then unajua sahi. unajua the public wa gonna take advantage ile kina happen.
Mm.
Sasa tunaweza shikwa na makarao na crime tu ya kawaida.
Yeah.
Wanze tu kupiga nduru, I'm being abduction. Abduction for you.
Yeah, na raia zikuje.
Yeah, na raia zikuje. Huyu anakuwa abducted namna gani?
Ni kwa ni mtu ana gun. Ni kama hao unajua kanjo ana gun. Hiyo yeah. Walilenga hiyo story ya raka. Walilenga story ya raka cho. Eh, but wache ujinga kuingia kwa mandai za watu
cho. Yeah, hiyo utoi wasifanye saa hii. Mm. Especially CBD. Raia zimejam jo CBD.
Yeah. Hata tucheke kule hizi ma protests zitafika. But of course sisi wote tuna hope like for a better future. And tukimalizia, of course, Mr. Rapture, uko ready to go for dialogue? Uko ready for dialogue?
Z, you guy. Z, kwanza vile niona kuna mabodies inatokea tokea. You guy, dialogue. Yeah. Z, kabisa kabisa. Mm. Ile tu, nani, Raila, na Ruto, wanafaa kuelewa. Hii generation, ilishafanya handshake. Si walikuwa nasalimia waheshimiwa? Walikuwa napatiwa namba, leta namba tumsalimie. So hao wako late na hii handshake yao ya kiraya. Si tushajua ni kusalimiana you guy. Tukiona MP anachoma hata huo mahali. Mimi nilimsalimia you guy.
Oh, ushamsalimia.
Lakini sina namba yangu official.
Eh, lazima Johano wale.
Nilikuwa vile nilisikia madara haya. Niliona inaweza.
Kuna raia fulani ya Northeastern jo. Sijui mtu aliambia, kaambia mimi utajua mimi ni nani. Mimi ni serikali jo. Takweka kwa grave. You guys jo. Ndio kwa nasema hii story ya mapolitician wasoni za tuokolea ni wasoko majuu. Like, mimi ningekuwa niko majuu naishi pale majuu. You guys ningekuwa na supply hizi raia na pole na jua je hiyo. Wale pona hata wewe mwenyewe we watch. Unachukua unaidownload. You guys una rushia fara mali mpale tu raia na amka asubuhi kwa.
Yule nilitumia mbana ya nini mles. Nilimiguna alikuwa ameshia hiyo namba. Nikatuma ka message. Fara Maalim, kuja unimalize moja one of the
year. Gena unajipeana hapa kwa podcast. Hira ya sita. Take here. Hira ya ita refer.
Ulisema utaua watu 5,000. Niko hapa, nikujie.
Ian, I've gotten the first of the 5,000.